Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna, nkakasa mukwano bonjagala tewirimba. Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna, nkakasa mukwano bonjagala tewirimba. Sijukira ekiseera kye nasooka kunyumyamu naawe, ndowooza nali kubowa kubanga sayogera bingi nnyo. Naye gwe n'okuba tonteeka mu mbeera y'okukutegeera, era omazima wanyamba n'ofuula omuntu eyeetegeera. You made me fall in love for the first time to fall in love. Ooh. You made me fall in love for the first time to fall in love. Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna, nkakasa mukwano bonjagala tewirimba. Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna, nkakasa mukwano bonjagala tewirimba. Amazima mukwano dayira siyerabira mukwano gombe, kusuubiza okukwagala obulamu n'omutima ninkugabira. Mukwano sonyi wanga, iyo yenjogera yange ya bulijjo. Kusaba nsonyi wenga, gasobeza kubanda bandi muntu. Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna, nkakasa mukwano bonjagala tewirimba. Tujja kubifuna, nkakasa mukwano bonjagala tewirimba. Simanyi oba bambi ndi kigeza okwekyusa nga, era nze baby kwesiga toli mpamu. Babuulira abo bonna bakwesibako, bagambe ti nno baby walunda nze nzeka. Kanyamukwano, you're my sunshine. Tujja kubifuna.